chama e chama chomukwano uwo kuluna kululi romwele sinkana ah ubugambo bo mu mwayogera nibisinga kwebyo bimusubiza eh kalondo zimwasula omutima gwe kinyegenyege anti omuwanguzi nabigambo ebikyamu mwabi mama tu namufa ku kimu obutubulamu kakuba okuyiga kuba kumanya nti obufumbo bugumiikiriza bugumiikiriza ono wanjawulo munda ku mutima mbalanga sawa ono wanjawulo namala ndikawo nzisigala nkaba ono wanjawulo munda ku mutima mbalanga sawa ono wanjawulo namala ndikawo nzisigala nkaba Sichajuza bajeti ya mutima munda ono mwana twesana ono wanjawulo munda ku mutima mbalanga sawa ono wanjawulo namala ndikawo nzisigala nkaba ono wanjawulo munda ku mutima mbalanga sawa ono wanjawulo namala ndikawo nzisigala nkaba Chitufu kalala Zemba gambie yesonga Ono mwana ya mpamba Kweni nono ya singa Ono chitufu kalala Zemba gambie yesonga Ono mwana ya mpamba Ono wanjawulo Munda kumutima Mbalanga sawa Ono wanjawulo Namala ndikawo Nzisigala nkaba Ono wanjawulo Munda kumutima balanga sawa Ono wanjawulo Namala ndikawo Nzisigala nkaba